kubalaza ya sabiti ya nsi ya kwefu mitiriza kuruna ku orwento bazi nevye vizi somo za mkasera kano nsonga yevi kukoma vyabane vizungu ziite pampers ne diapers zimalaga masivaburi wa momo chivuga Masaka zewa nisizaba kurembeze manadini nabaluani zivobutonde mchivuga Masaka emitima omusasi wa fejuko deriki aturondo ole devino era naba kugu biva gamba juko
omulembe gwa bannakazadde b'eggwanga okukozesa nappi ng'akabonero akokuuma abaana baabwe nga bayonjo ogwaliwo edda ensangi zino gwagenda guva ku mulembe naye bwe gugenza ate nga guva ku mulembe kyongedde ate okwewanisa emitima gy'abalwanirizi b'obutonde bw'ensi abakulembeze b'enzikiriza n'ab'ebyobulamu mu ggwanga nga omuntu wamala okugikozesa ate agiteeka w'asanze Antonio Kalyango Kasiwukira akulira ekitongole ky'obwannakyewa Kibayo Diversity Conservation Foundation ekirwanirira obutonde bw'ensi mu bendobendo ly'e Masaka agamba okukyuka kwa bannakazadde b'eggwanga okuva ku nnappi ze baali bakozesa edda ne badda ku pampas kyongedde nnyo okutyoboola obutonde bw'ensi
kyabulabe nnyo kubanga weesanga nti ebintu bino bimala okukozesebwa bifuuka kasasiro naye kasasiro omugumu ennyo atasobola kuvunda olw'ebintu ebyenjawulo oba materials diapers zino mwe zikolebwa ate ne weesanga nti ne kampuni ezivunaanyizibwa tezitutte zifulumya diapers zino tezitutte mutawaana kusomesa bantu ky'oba omaze okukozesa diaper eno osobola kugikyusa otya neba ng'esobola okugenda mu environment engeri etakosa ekisookera ddala mu diapers zino we zisuulibwa nga zimaze okukozesebwa weesanga nti abantu ab'enjawulo bwe bamala okukozesa diapers zino bazikuŋŋaanya mu budeeya bwe ziwera ne bazisuula obukyafu obuzirimu buggwera nazo zennyini nga buggweredde mu bifo abantu gye bajja amazzi twali tukola okunoonyereza ku nsonga eno ennyini naye twasanga entuumo nnyingi ku nkingi z'ekibira kye bayita kumbu wano mu Masaka City nga entuumo n'entuumo za diapers ziyiriddwa mu bifo ebyo naye ate ng'eno wansi yewali omugga nabajuzi abantu gye bajja amazzi oba amazzi gonna agasaasaanyizibwa mu kibuga Masaka newankubadde National Water egezaako okutwitinga naye waliyo abantu abajjayo amazzi nga tebagajje ku midumu oba ku ttaapu ne bagakozesa naye nga mu pampa zino mubeeramu obubi mubeeramu ebintu ebirala bingi ebigenderamu
ono era aliko amagezi gawadde abaddukanya ebibuga naddala gye basinga okukozesa pampas zino
diapers zino we zisuulibwa tezimala gavunda bwe zibikibwa ettaka weesanga nti omutindo gw'ettaka kwetulima kwetujja emmere nagwo gukosebwa bya nsusso so ffe kye tusaba abavunaanyizibwa naddala obuzibu buno businze kubeera nnyo mu bibuga abaana bangi naye weesanga nti emisana lwonna ekiro lwonna abaana abasinga babeera mu diapers naye weesanga nti kasasiro ow'ekika kino mu bibuga mungi nnyo ate ng'abantu bali mu bifo bifunda tukubiriza abatwala ekibuga okuteekawo enkola okwongera okusomesa abantu nga naffe ebitongole by'obwannakyewa tugezaako okulaba ng'abantu bano kasasiro ono bwe baba bamaze omufulumya tebamusaasaanya nga bwe kiri kati anga oyita mu bitundu eby'ebbali kutale mu bibira oba bya kalitunsi ku nsuku z'abantu ng'oli yaleese entuumo n'ayiwaawo oba n'asuulawo ekideeya abantu bano kasasiro bamwekuumireko kyokka abatwala ekibuga bateekewo enkola ey'olutenteze y'okujja kasasiro ono mu bantu kyokka abantu bano bwe babeera naye ne bamala ebbanga ddene nga tebalaba mmotoka zitambula bajja mu kasasiro ono weesanga nti batendewalirwa ne beeyiiya
omusumba w'essaza ly'ekereziya katolika ery'e Masaka the Royal Reverend Silvelus Jumba ekyabannamasaka mu budde obw'ekiro okusuula ebikutiya ebijjuddemu pampas okuliraana n'ekitebe ky'essaza naye kimusuuliza ddala bubi
bannyabo abazadde balina kusaasaanya ebikokooma by'abaana ate buno nembyogerako wano nga bansomooza nga basitulawo ebirala nja kubakola ebintu enso n'oleeta ensawo kati bunafu bwange ekyo n'okuŋŋaanya ensawo nako oba baakitiiddwa kusuula ku lujja lwa munne oba kukabira ka munne nebatera kukisuulawo kulikkirira ne mujja bakisuula buli lwekyogerako nga basuula basuule katonda abalabu naye sijja kukivaako kubanga teebereza obujemu bwokozi eyo kuku amazzi gagayitamu ne bakulukuta ne gakufa mu nsi emmanga mu kiku kunywaki kulwa kunwaki buliko balerwaneko
Dr. Nkoyoyo Douglas akola ne Uganda Cancer Institute mu kibuga Kampala agamba singa pampas zino zigenda mu mazzi oba ne zikulugusibwa mukoka ng'enkuba etonnya kya bulabe nnyo.
Bwaba zagenze emyala g'amazzi gaba gajagenda wa mu swamps ate nga abantu bagenda gakozesa bulungi. Kati mu mbeera eyo biba bigenda kuleeta obulwadde ng'obulwadde obwo butambulira mu mazzi okugeza okuleeta n'obulwadde obutali bwa kolera naye ne bubanga obubonero ng'obwa kolera omwana oba omwana oba omuntu n'abeera ng'akozesa amazzi ngaago n'addukana ebuto ne lumuluma n'afuna okusesemangu okwo abazzi ago si malungi nnyo okubeera nga gakwatagana ne kasasiro ng'oyo kati bannamasaka ab'omukyalo basobola okukola enkola eyo y'okusima ekinnya nga abewaateeka kasasiro za ng'ateeka pampa eyo emwana ab'omukibuga pampa ezo baziteeke mu bulizi obw'enjawulo
mu kwogerako ne bannamasaka nabo basabiza nakazadde b'eggwanga okweddako
nze ndowooza nti singa gavumenti ebaako engeri kubanga za mugaso mu mbeera emwoba endala neerowoozako ku ngeri ki gye zirina okukuumibwamu n'abazikola nabo baali badde balowooza nnyo gye zigenda kubeerayo zitya baali badde bazikola mu nkola nga tezigenda kumala nnyo bbanga eziba ziteekeddwa singa zanza okweyambisa zitya baali badde bazikola mu nkola nga tezigenda kumala nnyo bbanga eziba ziteekeddwa singa zanza okweyambisibwa
enyanzi nasubashir asinzidde ewala e Masaka kwazi bazimasa bumasa buli omu bwasanzi bakitwala nga kasasiro wa bulijjo gisuulaawo sulugira biri omwaka mulamba ng'eringa nga bwe wagisuulawo tekyuseeko tewali kisobola kudda weetudde nebuba muddo gwandizeeyo ku nkola yekozesa nnabbi oli pampa ezikosa abaana zibalemesa okweyagala omwana okutambula obulungi nomulaka tikayimirira bulungi kati omwana weesanga ng'amala emyaka isatu ebiri otegeera nti basitama.
Dr. Nkoyoyo Douglas ye yayongedde okulambika bannansi enkola ennungamu omuntu gy'alina okukwata mu pampa ze baba bamaze okukozesa.
Embeera yonna ey'obukyafu ebeera ekaliko ebeera erabika tuweze kubadde di oyo n'omugyako kukapampa ako musuula mu kifo wewalina okusuulibwa. Kati bw'omala pampa eno yo nga yo amateeka gagiragira okubeera ng'etwalibwa mu kifo ekyandibadde nga sikya nnimiro nga bw'obadde ogambye nti oba ekibanja kya muzirwana oba ekibanja kyo aa pampa eno si yakwokyebwa. Pampa eno musaasi atulagira nti erina okuteekebwa mu kaliidi nga kasibe bulungi. Kati bw'omala gavumenti bw'ebeera ng'ejja okukolekitinga gabbeji ne pampa ezo mwetuziteeka ne basuula gabbeji mu gabbeji sites izo gabbeji sites zibeeramu pampaazi ez'abaana abo. Pampa tezookyebwa olw'ensonga nti omukka oguzivaamu gwa bulabe nnyo.
Ku lwa 89 / 2 CBS Emmanduso Radio y'abavubuka ab'omulembe Omutebi nze Derrick Jjuuko nsinzidde eno mu bendobendo ery'e Masaka.